kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunoo. Dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanitti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata waxabajjii 3 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsa 26 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Mordodaati. Qophii keenyaa galgala kanaa keessatti dhaabbileen siyaasaa Itoophiyaa biyyattii keessatti hidhamuun akka dhaabbatu gaafachuu isaanii, seerri bulchiinsi naannoo Tigraay raggaasisee gaaffii kaasuu isaa, akkasumas qophiiwwan torbanii ispoortiidhaa fi diinagdee dabalatee gabaasaalee dhimmoottan adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Hanna xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera. Amma gara oduutti darbina. Mixiqquu Fiqaaduuti.
Akkam ooltan hordoftoota keenyaa, oduu har'aa kan isinitti mo'an Mixiqquu Fiqaaduuti. Akkaataan adeemsa mariin biyyaalessaa itti jalqabsiifamee fi haalli biyyattiin keessa jirtu akka isaan yaaddessu paartileen siyaasaa ibsan. Paartileen siyaasaa EHAPAA fi ENNAAT adeemsa marichaa irratti hirmaannaa isaanii itti fufuuf haal dureewwan kaa'uu isaanii beeksisan. Paartiin warraaqsa uummata Itoophiyaa EHAPAAN har'a caamsaa 26 bara 2016 irraa kaase marii biyyaalessaa keessaa ba'uu isaa ibseera. Itti aanaan dura taa'aa paartichaa Maggaabii Buluy Abrahaam Haayimaanot paartiin isaanii rakkoolee Itoophiyaa mudatanii jiraniif mariin akka barbaachisu amanuun adeemsa hanga ammaatti ture keessatti hirmaachaa akka ture ibsuun haala amma biyyattii keessa jiruun garuu marii taasisuun ni ulfaataa jalaniiru. Haalduree paartiin isaanii kaa'eenis biyyatti keessatti dursa walitti bu'insoota dhaabuu fi hidhamtoota garaagaraa hiikuu akka ariifachiisaatti wantoonni kaa'e yoo hin hiikamne gara adeemsa marichaatti kan hin deebine ta'us ibsaniiru. Paartiin innaatis ibsa baase keessatti haala amma Itoophiyaa keessa jiruun adeemsa marii biyyaalessaa kanarratti hirmaachuun na rakkisaa jedheedha. Pirezidaantiin paartichaa Dr. Seefa Sillaasee Ayyaalaw gama isaaniin walitti bu'insoonni karaa nagaa furmaata yoo hin arganne, labsiin yeroo muddamaa yoo hin kaane, akkasumas namoonni sababa eenyummaa isaanii fi ilaalcha siyaasaa qabaniin miseensota mana maree dabalatee namoonni siyaasaa fi lammiileen biyyattii biroo hidhaarraa yoo hin gadhiifamne adeemsa marichaatti akka hin deebine ibsaniiru. Komishinarri Komishinii Marii Biyyaalessaa Itoophiyaa Piroofeesar Masfin Araayaa gama isaaniin adeemsi marichaa hundaa kan hammate akka ta'utu amanama jedhanii gaaffiiwwan dhaabbilee siyaasaan dhiyaatan dabalatee kanneen biroos komishinichi fiixaan ba'iinsa marichaaf jecha mootummaaf ni dhiyeessaa jedhaniiru. Komishiniin Marii Biyyaalessaa Itoophiyaa adeemsa yaada marii sassaabu gaafa caamsaa 24 bala 2016 Finfinneetti ifatti kan jalqabsiise yommuu ta'u adeemsichi kan jalqabsiifame paartileen siyaasaa tokko tokkoo fi qaamoleen biroo yeroo falmuu itti fufanii jiranittidha. Finfinnee irraa Kennedy Abaateetu gabaase.
Bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay keessatti labsii haaraa kaabinee naannichaatiin gaafa sadaasa 26 bara 2016 ragga'e dabalatee heerri mootummaa biyyattii cabaa jira jechuudhaan dhaabbanni mirga namoomaa tokko iyyannaa dhiyeessee fi mootummaan naannoo Tigraay akka deebii kennu gaafatamee jira.
Dhaabbanni mirgaaf falmu kan maqaa Human Rights First jedhamu naannoo Tigraayitti labsiin lakkoofsa 4 muraa 2016 kan gaafa sadaasa 26 bara 2016 kaabinee bulchiinsa yeroo naannichaan ragga'ee hojiirra jiru akka haqamu jechuun gumii qulqulleessa dhimma heera federaalaaf iyyata dhiyeesseen gumiin qulqulleessa dhimma heera federaalaa bulchiinsi mootummaa yeroo kan naannoo Tigraay deebii akkatti kennu ajajeera. Kaabinee bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay labsiin lakkoofsa 4 muraa 2016 kan gaafa sadaasa 26 bara 2016 ragga'ee hojiirra oole akka waliigaltee Pirootooriyaatti seera qabeessa miti jedhamuun mana maree diigameen labsiiwwan ba'anii jiran dabalatee hojiirra oolmaan isaanii akkatti fufu ajajeera jechuunis. Dhaabbata mirgaaf falmu Human Rights First jedhamutti itti aanaa daayireekteeraa kan ta'an obbo Mabrih Birhaanee sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin mana maree naannichaan labsii ba'anii jiran keessaa tokko kan ta'e poolisoonni 1,000 hojimaata malee hojii isaanii irraa kan gaggeeffaman keessatti argama jedhanii labsii haaraan kaabinee bulchiinsa yeroo naannichaan ragga'e kanaafis beekamtii kenneeraa jedhan. labsiwan yero wal waran si chaman ni maredi game kun base le hanga amana ni cheke set hoji rajirus jalaniru labsich labsiwan man ni maredi game kun base kanena ka hojetoni motuma yero wal waran si chati mindan in kafalamnef imaisani gara mana musti tide fachun ga fachu hindanda anjel ufi lamilen falmi mana musti kaban oliyan nof gara mana musti federalat gesu hindandan jalani fille bekamti kenera kunimmo keyato ta hera motuma biyetti walin wal da hajechun ibsani robbo mabreen anno tigray ke setti herri motumma biyetti cabere jechun dahamni sani human rights first mudde digdemi sadi baragumalamaf kudaja darberra iyeta garagumi kulkulle sadi mahera federalatti galchun hordo faturu ibsun turtiji ota afrim boda gumichis immichailale murte kenu isaibsani robbo mabreen dimakanaratti hoggana biro haqana anno tigray rade biyargechu fialin tasse nafim milkof ne jechun finfinera gabra mikael gabra madintu gabase
aye hamagara hodubi yebrati darbina bo afilanno wali gala afrika kibba dilbata kalesa ifata ekesatti partin siyasa sagale ibenta shantama ole argate akka hinjure ibsamera
bo afilanno wali gala afrika kibba lakawi sagale ibenta sagaltami sagal rawata mera jame dilbata kalesa bexfa mekesatti parti kongressi biyale sa afrika isa wogot sodoma polantuman afrika kibba bulchatu re dabalete partin kamiyu sagale ibenta shantama olfidu indandeñ partin anc kongressi biyale sa afrika sagale gudda argate rejedamu ibenta afurta margachun isa battaluma bexfa metti presidentin biyetti ango rejiran cyril ramaphosa sadagessani partilen garagarumma isani ra'anun wan walof bakkakennun motumma gamta akabiyettit isajal qabate akayjara nifwa micheta isaniru ittidabalunis sagale ummata kenya lagenjer filanno fi abdi isanis kabaju fi qamna jeldaniru partin gamta demokrata wabu asagale filanno sadirkala maffa kanargate yomuto ibenta digdemi tokwargatera hoganan particha john stein hussein partin isani partile kan walin marijal qabuf qopi akate himaniru jiratoni wirtu dinagde afrika kibba magala johannesburg erga bu ansagale filanno labsamen boda yada kenani parti kongresi biyale sa afrika sagale calma harka sadike sa harka lamadabunisa wan ajana ma ifsi sumiti jalani to anno hogan sa egufis marigam take sa senu qabas jalaniru commissionin filanno biyale sa afrika kibba tokkon tokkon parti teso parlama haga makargatan kamurte su yomuto seratum tonimmo boda presidenti biyetti nifilatu parti len siyasa parlaman haran walgay presidenti biyetti bulchu filachu turti torballama kan qaban yomuto guyota kana duro walin dubbachun wali galte gamta motumma walin hinde surra gautu isanira egam
haye hodu wana raf kamlo kanuma annu garaga basale ke nyabrati darbinu model bata darbe parti le nanno oromia ke sasocho ujedamanu mari tasisani turani mari kanaratti dimmi misomati fi nagenya ijo kanture yemutau bulchinsi motumma nanno oromia ammasi rakko nagana nichake sajiru hiku dafia kadur sagenu gabatamera mari kanaratti parti ni kongresi federalisti oromoti fi addi bilisumma oromo hinir manne galmo dawiti dimma kanaratti gabasa dabalata kama
obbo salamon tafese presidenti parti siyasa addis tulud akkasumas mana mari parti le siyasa nanno oromia kessuchoni famo ittiana wulti qabata udubetan marin parti le siyasa nanno oromia dilbeta derbe finfinetti geggefami agenda dimmiso mafi kanagenya le of kessa akkakubudubetu
ngidi lenezi meseret lamatochi andand negoroch sisserru enezi bicha minim aynet wutet indalillachaw salam yihullu meseret indehona
akazido besalamon buralem misoma ojetamun negenin jiratu malefa ida kankamne mariannerra namni kanale guddifatu kanojete zibulu yona ganjirate qofa wanna ga kana motumma qofa isun indandaamu ega kanafis akkamitti informatiso qamajenne gafannerra kanamale sidatto teshenefi motumma jiddutti marenjel qame tijira dabalata qamule muffidan bani hidannoti lolara jiranis biye kana kesi jiru motummanis kana karamanam tumma qabuni gamu mare nagatti fidu akkaqabu gafannerra kabiromo maren biyalesa amjel qame tijira kanafisi namni tiye fanno akatti kennu kanuti gafanne motummanis gamai saatin balballi mari kenya banana de biye dunuf kenne ra jichundubatu Sabai malam mutumma, mereka gefa mekanarati, itu gak pertemuan parti berdari naurmiya obo fikadu tersama, rakona genya anu cakis setmu detaji raja remelal cise, akadji cusani, gabasaniro.
Assalam gatai do, baca firumiya, baca kamma takutur santakat. Islam terina anaragal.
Akadji do obo fikadun, gamane gawal kabate, cafen urumiya maro wal geitaya mara, yerunduma wam cina ganidi esina. Sabar aku naga kana, misalnya semua itu naga nyafi, lembelin naga kanis lubun sani darbu akeng kamne tiapan naga nyunda garan naga fdu kamna. Amas marosa dafa, yokan afrafa, yokan kurnafa, meka yu atau nuti marai daf kopi da jichundu betung. Marika na ratigaru partlensi asa orumia kesuchuan kongresi federalisti oromo kafa ofi adeblisuma oromo awaon akai nirmane imamejra. Obotru nagamta barresa ulana kafa oti.
Lakini walgeti mtige gefamusa erguma gefame rajadame media rati wanwa ifame agae male walgeti durse gefama rajadame wamechagura mesi wanwa juru inagenye akawajirati akawokansati wanchira genye injiru communication insa esa taka gufate simbeku garu inagenye wankara.
Kapaun misinsa kumi part pelisi asaur meyatau si kumi kaburra kangkai gutumang koragumi cair mata injuru kan jiran obuturunan gama kumi part pelitin darbes gama mutum mati ni wamicun obdiat injuru jiran injuran bolami gama cusap kunam tiabauti abni abau walgai cair takai nirman neman wamicisini tas fami haftani moga pijuru fio Devi Devisan
wamanguni malagaru kanunu jenno nanti mari kan amito kunwan esuntani mari hunda keni kesatu walar jinura kanunu ken. Karena semua dami dia bulshokan presidentin rakko dia karena obasa nifra, yokan mo ofisa kofa asitai as edeni kike nisuntani edde ofisa yokan hundike kam nifrumata rejimne jur hundike kenye itin tagale wal fakata dubanne walamantine marianne frumata wara kenye nabati wamicha. Tahap atau koran, walaupun jirma pun kau buat begini semua orang. Dan natural sih, malu jemben. Kajeli dah, unurati, wambai dah. Karena tu beli semua orang mau jirama tu fikir sedikit.
Boleh min, karena undur arah kosi asabi ya tingkat sejir tiada mefi. Abah umfilan nobi alisan dura, yada format abal lah disuirani. Sana bodas, abis cara tera kodu fijaran ni file. Karagumi part lesi asa format gafate, Davis abya kejuiran.
Rakko orang mau fuda kan mendam. Mari siasa hunda galis hata kadesa si aman tumma hundu waila kawusa usa dan nukami zaman senyani sejenno nukami. Marin nivarba kita garu akati marin demu hunda galis tukan kuradu basa hege demu da angka susa dan nukami nargajuru si kulkulumma akan nukami neki abadokon butane si gamas tajuru dakami.
Obbo Salamon Taffese, Presidenti Parti Addis Tulid, akkasuma semmo, ittaana walitti qabaa mana maree partilee siyaasaa naannoo Oromiyaa keessa jiraniiti. Waa'ee partilee siyaasaa marii kanarraa hafanii gaafatamanii akkas jedhan.
Ahun hulattu partiyochin sila onatti nagrahallahu. Baallafuu yemirchaa boordi sassaabaa sassaboon.
Akkas jedhu ammas Obbo Salamon. Waa'ee partilee lameenii isa dhugaan siif hima. Yeroo darbee yennaa boordiin filannoo wal ga'eefnu waame dirree interneetiitiin facaasnee turre waamicha. Akkasuma simmo WhatsAppii dhaan istimamee jira. Anis qaamaan warra dhimmi ilaallatu arge isin biyya kanaaf iddoon dhuraati. Maaliif waliin hin deemnu jedhe qaamaanis isaan gaafadheeraa jechuun dubbatu. Miseensota paartii ABO keessumaa kan manni murtii bilisaan baasee hidhaa jiranis mootummaan akka hiikoo fi paartiin isaanii gaaffii dhiyeessullee obbo Salamoon Dabalataan dubbatanii jiran. Erga mareen nagaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo Daaree Salaamitti waliigaltee irra toongaa'een adda ba'ame booda ji'a darbe Yuunaayitid Isteets dabalatee qaamoleen illaa addunyaa. Ammas rakkoo nageenyaa naannocha keessa jira jedhame furuudhaaf mareen nagaa marsaa dabalataan itti fufuu akka qabu waamicha taasisuun isaanii ni yaadatama. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Adaamaarraa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophiin keenya itti aanu waa'ee misoomaatii fi dinagdeeti. Dhibeen tasgabbii naannoo Galaana Diimaa buna gara gabaa alaatti erguu irratti dhiibbaa guddaa uumuuti. Waajjirri isaanii fala adda addaa fayyadamuudhaan buna heddumminaan gara gabaa alaatti ergaa jiraachuu isaa Dr. Addunyaa Dabalaa Daayireektarri Abbaa Taayitaa Bunaa fi Shaayee Itoophiyaa ibsanii jiru. Waldaa Oomishaa Bunaa Oromiyaa kan hoogganan Obbo Dajanee Dhaabaa immoo rakkinni kun jiraachuun isaa yeroo dheeraa fudhateera, akkasumas gatiin bunaa akka dabalu taasiseera jechaa jiru. Nugusuu Taammiree tugabaasa kana harkaa qaba. Dr. Addunyaan haalli sadarkaa daldala bunaa yeroo ammaa jiru kun maal fakkaata gaaffii jedhuuf deebii kennanirraa jalqabna.
Mala yeroo ammaa kanatti yeroo laallu bunni bunaa yookaan oomishni bunaa yerootti dabalaa jira. Bara darbe 6-7 million kan nuti oomishne. Bara baranaa garuu 8-9 million oomishne jira. Naaffi dabalataa 6-1 million waan akkasii kalabaa baranaa jechuudha.
Gama biraatiin immoo godinoota Oromiyaa baay'inaan buna oomishanii irra jiraanii gara lixaa fi gara kibba lixaa kanatti dhibeen tasgabbii akka jiru beekamaadha. Sababii sanaa fi buna gabaa giddugaleessaatti fiduun akka rakkisaa itti ta'e qonnaan bultoonni haasofsiisni nutti himaniiru. Sun ammam danqaa ta'ee sadarkaa federaalaatti buna biyya alaatti erguu irratti dhiibbaa uumeera.
Bunni akkuma jedhame harki baallaan harki caalaan gara harka 70 kan ta'u Oromiyaa irraa kan inni dhufu. Haala yeroo jirru jalqabatti yeroo ilaalamu bunni jamaa garuu kan inni bahu waggaa tokko keessatti waan ta'eeraa fi yeroo hawaasaan rakkoonni nageenyaa illee yoo jiraateen hawaasaan bunni yeroo saaxilatee waan dhufuuf kanatti oomisha keenya yookaan immoo gabaa addunyaatti beekuu irratti kanatti rakkoo kan uumeeru badaa hin jiru. Kanatti yeroo laallu bara darbee jiniin ol bukkee qabne yeroo laallu sarana baay'ee dabalayira. Akkasumas immoo buna gabaa alaatti nuti erginu akkanuma baay'ee dabaleera waan ta'eeraas gama nageenyaatiin hagana miidhaa nurraan ga'eera jennu amma kana hagaratti jiru.
Waa'een Galaana Diimaa rakkoo addunyaa ta'uusaa kan tuqan Dr. Addunyaan haa ta'u malee waajjirri isaanii karoora qabatee tureen caalaatti rakkooma jiru keessa ba'ee akka biyya alaatti buna erguu dandeessu ibsaniiru.
Kanaa egaa rakkoonni Galaana Diimaa fi Ahmad Atursi gabaan addunyaa bunni baay'ee gadi bu'eera fi haa ta'u garuu tattaaffii gochaa jirruu fi gabaa addunyaa haaraatiin babal'isaa jiraachuu keenyarraan kan ta'e akkasumas immoo Galaana Diimaa kan irratti ni mudate konkolaataatiin fe'umsaan jeesnee haga jibuutitti qofa gochuun keenyuu fi kanneen qarabaramaa kaargoo xiyyaaraan illee bunni akka bahu taasisneerra. Safara darbee jiru bira kan yeroo laallu barbaranaa gara foonii 2000 fi foonii 10,000 ergineerra. Foo isa darbee jiru yeroo laallu foonii 30,000 caalmaatiin ergineerra jechuudha barbaranaa kana.
Biyyattii keessatti buna biyya alaatti erguudhaan kanneen tuqaman keessaa tokko waldaa oomishtoota bunaa Oromiyaa yookiin kooperatiivii isa jedhamudha. Rakkoon Galaana Diimaa kun akkamitti isaan miidhee jira yookiinis rakkoo akkam akkamiitu isaan mudatee jira isa jedhuuf Obbo Dajaneen rakkoon kun gama lamaan akka ilaalan tuqanii inni tokko bunni isaan ergan warra fudhatan bira yookiin warra impoortarii bira ga'uudhaaf yeroon akkatti dabalee fi sunis gufuu mataa isaatii akka ta'e tuqanii kanarratti immoo karaa dheeraa deemuun waan irra jiruuf innis gatiin bunaa akka dabalu waan taasiseef waldhabdee warra bituu fi warra gurguru yookiin immoo waldaama isaanii fi warra isaan harkaa fuudhu gidduutti akka uumee ture tuqanii.
Warra buna nurraa bitan fudhanne jechuudhaan namoonni nurraa bitan sun gara Laatiin Ameerikaatti fuula isaaniitiif kan garagartan jiru jechuudha. Warri duwwaan immoo kontiraata galanis immoo. Baasii dabalataa isaan baaseera.
Gama kaaniin buna hammamii biyya alaatti erguudhaaf karoorfattanii hammamii immoo erguu dandeessaniittu?
Yeroo ammaa kana nageenyi keenya hanxumuramu fuuldura 30 salgaffaarra jirraa konteenara 320 ergineennee akkana gara 550 jirra olmos naannoo waqtaatirra jirra karoora keenya jechuudha.
European Unioniin uggura tokko labsii tokko labsee jira muddee bara 2024 irraa eegalee kan hojiirra oolu innis maa inni biyoni deforestation dan yokin muka mancasani buna omishan gara Europati akasam buna sani lamata ergu hindande nye murte raga ani lapsika na lafaka ani jiru waldanke san kooperativin oromia nanno oromia di buna innabitu hala kana giddu galesa gode gara funduatis akka inumamne muki akka immancane gochurratti amam irratto jechajirtu
yelenin kenya buna Europati gurgurutti certificate wono dadda organic fair trade Kerja hanya mukanan nur adi sejuta. Kini sejuta mo, kerja bila kerja ni se projek tu mana jaga, ammar adi tu jara projek tu itu sahdi segala macam apa tu jarera. Kerja bila kerja, lagi mana jaga ke minera.
Gunota Oromia buna omisan kesati kesuma garab kibafi litarat kesuma dibe negenya jira dibe negenya kuni tamam si minera.
Dalam negatif ka ammar adi tu Puna mifunda siri, mifunda sana ni amu masikita. Mwai na jatim furu ndende ni anunje kwenye wachuka. Tuwalaja rice, selekti dipajira, uji rice. Wakaunda rau, ubuni nilifaya jira chuli. Mifunda Kenya, mwai na jatim furu ndende ni anunje kwenye wachuka amu masikita.
European Union in biyota bosona manchasani buna aban. Deforestation kanjeru regulation ni toko basera worry bosona manchasani buna abani buna gabatti ergu barbadani buna sani himfudan nu jedani murtesaniru biyoti baye wana kasin mojetu kesa darbani worry akka Latin America kuni kana dafani jala taru daf jecha ba ina buna erga jiru kanjeru jira Dr. Adunya wajiri kesan ministeri buna afshaye Ethiopia sin hogantan kun dimma kana ratti amam hubannu qaba amam tiko poftani
Ini kan Eropa, jadi era kan apa sih? Waktu lagi darbe kan ini pun bahaya. Mereka ini parlamen itu, mereka naik gara lapas juga cerah. Ketika apne misalnya nama buna kambia buna omisuti, ketebulan raga ni amna ekspor terhadap ini Eropa berdasarkan ini hubungan dengan sesuatu di bahaya berkaitan dengan era. Akan kita karora wali galah kami jaga di kompetisi. Jadi malu jatuh kamna, kami terawat jatuh kamna. Kalau orang nama malu jadi nak kenderu, aksen pelanin jahat, kofesine, ini demam air rajira. Kamu kenyang ni, harta sedemam all kantau. Dia kenyang kami tu demu Eropa lah. Manis gara dolar a million ribu seni euro terhad kami siarkan tu. Kantau saderka. Risi leveling ke mal pakka ta kanjero adabasme ir bo pakki bo semitra mere do kanjiram kanjero adabasme society gawaje sabatin rera kana reme formada ajja jira antera ti ao december ir hoti hopefully bunken toko male europical genne aldi gadakam
ega hordoso de kenya kopi misomar rakaba dele ade kana bakata ture an nugusu tamreti torbangari
Aye, kopi Kenya tanu, mau kopi turbani, sportira, nuwajin entura. Dorgomi figi chada imandili gijadami beka mu Stockholm ke sati tafisami ratti metri kumashani kangufa chisotini. Tasifami ratti lamecha girma saati safisa wagaka nagal mesud aninjifatejira. Samuel Freemo saati umfa isa gal mesud anilamafabaira. Getnet wale rafurafaba udani tumurera. Dorgomi metri kumato kofi ibashani tifi ibasadeti. Kandubarto tatini burke hayelomi fi negisti hayelomi lam. Lamani sani yu sadarka afurafa kabata nijiru Figicha kana hordofud ani atleta talama lamecha girmati fi Samuel Freo jinini asa tasif nijira Odu bratini mo gareni Real Madrid Wancha championa ligi Europa sabarana kuma marsa kudashana fata usati Furate jira wagotan kuna darban kana kesati Wancha kana alja furachud ani rekordi harasi galmese jira Real Madrid Ebisana gasa Siudin Stockholm mera dapat abawali na ordofun.
La messa al firma all'istesso di rigore del numero 4
Dorgumilen Diamond League magalota addunya garagara xetti dorgomajru akuma etufet jiradil betakaleisasi magala Stockholm geggefemen atleton Ethiopia qatye jebesa galmesteniro ekordin addunya metrakuma sadi gufachisan akasuma metrakuma sadi kanorka qabu atlet lemecha girma baran dorgumijel qaba fagegne kanan dorgomun saati foya kan barna galmesizun injibatera saati tingales deqa sadet sekandi duwa to kofe michael sekandi ja sadi turen lemechan gumi boda yade kenen saati safisa kambarna galmesun moachu saati gambada kate sagale amerikat dubateram
dirgumen guyara stokolke gefame dirgumi baye galida akasmat barakana kachi daratti yero jerkabati kanar madde akasma yero jerkabani ratti madde dubachi daratti saati safisa dubate baye gamade ngira baye natu
hermana olimpikitif minima gutachu kopi gata susasi dubateram
hermana olimpikitif ritte baye tipo pae akasma ritte tipo pae bo gari olimpikitif ye panno garana ni tipo pae jira
drugumi olimpiki paris boda fagenya metrekoto kopi bashana akasmas metreku mashane saati foya figu karora kakawusi dubateram
gara fundrate ti karoriko akasma drugumi olimpiki gana kontararen ti panno ko drugumi kumesha malde bashan saati dakati ko bayen kanati ti patu nato kewa nerin taleya
galato galato matia gumiduma diamond league baranarati lemechat anu lemfa kanbe atle samuel freu yotou saati foya kamata saati galmesun tumurera saati tingalesi deqa satet sekandi duwa shenifi micro sekandi torba satet turem gumiboda yada sagale amerikati samuel kenen halqillen saho atous qatti fidetti gemada katrefi atlet lemechaw jinfike saati matako foyesu dendo khotti gemada da chedem ድርጉምች ሐልቅልን ሳሳ አታውስ ሳቲ ፎያ መታቆቲ ገልሜሱ ደንዶቆቲ ገመደራ ለሜቻው ጅንካችቆቲ ባይን ገመደ ኦቶን ሰፋነ ፊጉባዴ ሳቲ ከነስ ገልሜሱ እንደንደውዩ ባራና ኦሎምፒክ ፓሪስረቲ ወርቄ በየኬኛፍ አከገልሜስ ኑሲ ሸክህን ቀምኑስ ጀደራ
አራቆንም ተከማ ማንንም ሰው አይብላ ማንንም ሰው ይብላ ማንንም ሰው ይብላ ዞሮ ዞሮ ወርቁ የኛ ነው አዎ ግድ ነው
ከዚህ አልባካሊን እንዴት አሰባችሁ
አልባካሪ ተወንድሮማ ዞሮ ዞሮ ወርቁ የኛ
ኦሎምፒክ ረቲ ኑ አለት ኤኒዩ ወርቀን ፍራቱ ኑ ከሳ ኤኒዩ ሀፍራቱ ናኔ ናኔ ወርቀን ከኢትዮጵያት አልባካሊ ባየት ጀባና ባራና ዳይመንድ ሊግ ረቲ ቀጥ የጀጀበ ሳገል መስካን ዱፌ አትሌት ጌትነት ዋለ ሰረካራፋ ቀበቹን ጥሙረ ይጅራ ድርጎሚ ብሮቲን ፊጊቸ ሜትረቆት ኮብሪ በሸንዱ በርቶታን አትሌቲን ኢትዮጵያ ብርቄ ሃየሎም ሞርኪ ጭማታሱን ጥመረቲ ጫለም ውሸቲን ሰረካራፋ ቀበቹን ጥሙርቴቲ ሜትረር በሰደቲን ከርማት አትሌት ንግስት ጌታቸው ለይ ቀጥ ወልፈካታ ሰረካ አርፋፋ ቦዳን ኮልብደቲ ድርጎሚት ኢራ ሜትረቆት ኮብሪ በሸን ከርማት ታደሳለሚ ደቂቃ ሰዲ ሰከንዲ ሰዶም ሸኒፊ ማይክሮ ሰከንዲ ለማፍሪን ሰረካ ኩርናፋ ቦዳን ጥሙሬራ ገሮዴ ፈኖ ኬንያ ኩባ ሚላቴ ጉደበሩሞ ገሬን ሪያል ማድሪድ ሰንበተ ደርቤ ዋንጫ ቻምፒየንስ ሊግ ኩሸነፋ ሳፍደቹን ሚልካይራ ተበከነረቲ ገሬን ዶርትሙንድ ሃረገልፊ ንዱራ ጫልማ ተዋፍደቱሲ ሃረገልፊ ቦዳ ሪያል ማድሪድ ጎምዝ ጋር ገርሲሱን ጎሊ ለማፊ 0 ዳን ጅበቹ ደንዴራ ሪያል ማድሪድ ጎሊ 1 ካራባያል ለቃ ቱርባተ ማፈፋፊ ፊኒሽስ ለቃ ሰደተም ሰደፋራቲ ገልቸኒን ቱሬ ካንጅፈቹ ደንዴ ገሬን ሪያል ማድሪድ ወጎ ተቁላን ድርባንክ ይሰቲ ዋንጫ ቻምፒየንስ ሊግ ጃፍረቹን ሴና ዳገል መስዑደን ዴራ ክለብ ሪያል ማድሪድ ከሰቲ ሰረጅዱ ከንተበቱ ፊ ቀጥ ክለብቺ አርጋታጅሩ ሾሮላና ተበቻ ከንቱሬ ቶኒ ክሩዝ አከስመስ ክለብ ዶርትመንድ ራሞ ማርክ ሩይስ ተበከና ቦዳ ኩባ ሚላራ ሶሮማ ባህኔሩ ገባሰ ስፖርት ይጥታራ ትፍዲያቴ ኤቢሳ ነገሳ ስቶክሆልም ስዊድን
አየ ሰገሊና አሜሪካ ሰገንታን አፋን ኦሮሞ ቆፒ ገልገለ ከናፍ ቀቡ ከኑማራ ወታ ቆፒ ከኛበት ያደቀደም ሰገሊና አሜሪካ አፋን ኦሮሞ.com ጀናቴ ኑርጋ ቆፒ ከኛ ቦሪቲኒ አማወልት ዴብኑት በቀጅርታኑት ፍያታ አስኒንጀና ነጋትኩላ